Kgotsong, lebitso la ka ke nna Team Pakathi, molekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e ikemiseditse ho ngwalla motsamaisi wa lekgotla la tsamaiso ya motse e leng speaker mabapi le tlaleho e tswang ho Cooperative Governance and Traditional Affairs, COGTA. Tlaleho ena ke e tlang ka mora hore Democratic Alliance e kope COGTA ho kena ka lehare moo masepala o neng o fane ka mobu wa ona ho e mong e neng e le lekhanselara la ANC ka hare ho Mantsopa. Mobu ona ke mobu wa ERF number 546 ka hare ho lefatshe la Excelsior. MEDA e sisinya hore tokomane enwa e tekwe ka pela makhanselara kaofela hore makhanselara a nke qeto ka tokomane ena. Tokomane ena ya maqhepe a 20 e na le ditshisinyo tse tswang ho Cooperative Governance and Traditional Affairs hore na masepala o sebetse jwang mabapi le di-investigation tse leng go bona ba di entse le COGTA. Ka di 23 tsa April 2025, Democratic Alliance ile a kopa COGTA hore e fuputse manyofonyofo le tsela e sa nepahalang ya ho fana ka mobu wa masepala ho molekgotla wa mehleng wa African National Congress ka hare ho Excelsior. Ke a leboha.